Sekretariga dalka Israa'il ayaa sheegay maanta oo Salaasa in ciidamadoodu ay la wareegeen gacan ku haynta Qasa ee dhinaca marinka Rafax oo ah dariiq muhiim ah u dhexeeya Qasa iyo dalka Masar maalin kadib markii ay 10,000 oo Falastiiniyiin ku amreen inay ka baxaan aagaasi oo ay ka sameynayaan hawlgallo duqeyma ah oo isdaba jooga. Duulaanka Israa'il ayaa yimid kadib toddobaadyo ay saraakiisha dalka Israa'il ku celcelinayeen in duulaanka Rafax ay lagama maarmaan u tahay si ay u gaaraan hadafkooda ah inay ka adkaadaan Hamas isla markaana ay soo daayaan maxaabiista, halka Mareykanka, qaramada midoobay iyo wadamo kaleba ay ka digayeen in duulaanka military oo lagu qaado goob ay dadka Falastiiniyiinta ah ee rayidka ahi ku badan yihiin ay keeni karto xaalad bini'aadaminimada ka baxsan ama masiibo. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Josep Borrell ayaa warbaahinta la hadlayay waxaan u yiri, waxaan ka baqayaa in arrintani ay mar kale keento khasaare badan, dhaawacyo raidka soo gaadha iyo dhibaatooyin kale. Wax kasta oo ay sheegaan ma jiro marin nabdoon oo ku yaala Qasa. Afhayeenka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan bini'aadaminimada Janice Lark ayaa isaguna sheegay in Israa'il ay xidhay isgoysyada Rafax iyo Kariim Shalom iyagoo jaray marinkaasi labada dariiq ee ugu muhiimsanaa gaarsiinta gargaarka bini'aadaminimo ee la geynayay Qasa. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Israa'il ayaa baraha bulshada soo dhigay qoraal uu ku sheegayo in tallaabada Israa'il ee Rafax looga gol leeyahay sida ay u gaari lahaayeen hadafkooda ugu weyn oo ah soo furashada maxaabiista ay gacanta ku hayeen Hamas iyo jabinta ururkaasi Hamas. Qabsashada marinka Rafax ayaa ku soo beegnay ku dhawaaqistii Hamas ee Isniintii shalay ee ay sheegeen inay aqbaleen soo jeedintii xabad joojinta ee ay ka shaqeynayeen wadamada Qatar iyo Masar. Xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa Isniintii sheegay soo jeedinta xabad joojintu inay ka fog tahay dalabaadka muhiimka ah ee Israa'il, laakiin in Israa'il ay u diri doonto dhexdhexaadiyeyaasha Qaahira si ay u sii wadaan wadahadalkooda. Intii lagu guda jiray toddobaadkii lasoo dhaafay, dadaalada lagu xaqiijinayo xabad joojinta ayaa sii xoogaystay iyadoo uu qayb ka yahay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo u safray gobolka bariga dhexe marar badan, sidoo kalena marar badan u sheegay Hamas in Israa'il ay samaysay tanaasul iyo in Hamas ay aqbasho soo jeedinta. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo aqalka cad ee dalka Mareykanka looga taliyo ayaa sheegay inay dib u eegis ku sameynayaan jawaabta Hamas. Xaaladda wadaxaajoodka xabad joojinta ayaa u muuqday mid aan saameyn ku yeelan doonitaanka qorshaha Israa'il ay ugu guureysa Rafax, iyagoo Netanyahuna uu sheegay toddobaadkii hore in howlgalka Rafax uu dhici doono haddii ay jirto xabad joojin iyo haddii kaleba. War ka soo baxay Isniintii xafiiska Netanyahu ayaa lagu sheegay in golaha wasiirada dagaalka Israa'il ay si wada jira u go'aansadeen in Israa'il ay sii wado howlgalka Rafax si ay cadaadis militari ugu saarto Hamas, isla markaana loo sii daayo la haystayaasha gacanta Hamas ku jira lana soo afjaro khatarta Hamas.